Yo, I would like to sing a song for my wife, you know, that goes like bam 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 bam, you know. But anyway, let me just sing something that goes like this. Yo, OC man, give me the beat.
Obama Records Production, baby.
Exclusive to Amplify.com.
When I remember, mweti na yambi la mami, kina yamba mongani boza, chikonji kansi chakosa. I'll never leave your side, I'll never hate you go. Baga petu gay baby stand by me, I'll never let you go. Mama wungu mimi I love you, keno na put to lose you.
Mwe osi ni kumbuka mwe muna yambira. Kacha poyamba mwe unakambira. Atisiza Yesu funa na wina. Chine kusunga wino na wina. Walipule ya cha kuchinja. Chalifechino ube na uwachi chinja. Wale ya kumia wona kajinga. Walishipile paka wachipanga na winga. Nine best mani, ama dansa tishani. Walike kaidi nilo leimba na Swahili.
Ati rafiki yangu, now she's my wife. Alikuwa rafiki yangu, now she's my wife. Nilianza kama ni machezo, sinikutanga mimi na mawezo. Tulikutana kwenye shule la saa. Watu walikuwa wanaona kama ni machezo tu. Tilisiliza na high school, tikali tikondana bu. Na wazazi wake wananifahamu, every time wananifahoka. Sasili huu ni buke wangu. Alikuwa na piki ya
Amplify.com
production, baby.